Ebyonga bidibika ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB kyongezaayo ebbanga amasomero okuwandiisa abayizi baago abanaatuula ebigezo ebyakamalirizo omwaka guno 2026 ku mitendera gyonna. Emitendera gino kuliko abagenda okutuula ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu, ebya siniya eyookuna ne siniya ey'omukaaga, era UNEB egambye nti ebbanga lino okuliongeza eliongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogujja ogw'omukaaga okuva ku nnaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi guno ogw'okutaano nga bwe kyali kyasooka okulangirirwa. Dani Odongo, senkulu wa UNEB, agamba nti okwongezaayo kuno kugenda kusobozesa amasomero agaakafuna senta nnamba empya okweteekateeka awamu n'okugoberera ennambika. Ono ategeezezza nti singa ekiseera kino kinaggwako ng'amasomero n'abazadde tebannaba kuwandiisa baana baabwe baakukubwa engassi. Odongo ategeezezza era nti abayizi ensimbi ze balina okusasula tezikyuse ku nsimbi ze baasasula omwaka oguwedde 2025 ng'aba P7 baakusasula emitwalo 3.14, aba siniya ey'okuna 16.14, ate aba siniya ey'omukaaga baasasula 18.66.
By the time we are marking the script, the handwritings of the candidates can hardly be read because the ink has faded. Secondly, it is now an avenue for malpractice where candidates can rub off whatever they have written earlier on and substitute with answers that have been given to them during the examination. So the board announces that the use of these erasable pens is banned and no school is allowed to have their candidates write using these pens, and anyone that is found doing this will be subjected to our disciplinary procedures.
Lozi Nabukenya Mukasa avunaanyizibwa ku bibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu mu kitongole kya UNEB agambye nti waliwo abayizi abasasula ensimbi zaabwe kyokka ne batawandiisibwa, n'agamba nti amasomero agakola ekyo gagenda kukangavulwa.
Olumu tulaba abaana nga bawaayo ebisale eby'okusasulira ebibuuzo ate amasomero ne gatabiwaayo. Kitongole kiragala ne sekulabula nti mu tteeka lyakyo akatundutundu akasatu mu ebbiri era kalina omutango gwa $40,000,000 agaweebwa omuntu oyo akoze ekintu kino, obeera okusiba emyaka 10 oba byombi, okuwa omutango gwa $40,000,000 oba okusiba emyaka 10. Noolwekyo kirabula nti abayizi abasasudde ebisale by'amasomero babiweeyo mangu bagaane kudda kubizanyisa